filla non batana annabi Eliya e annaboen fewobe bawo maidere laamido Dauda tanirao Ibrahima wonno laamido gon noddeteedo Akab walati laamido kalludo dere wakkati majjum Allah baddi annabi Eliya wi'imo yahu faato laamido batamo diyan accan to bugo de wakkatiji duddi dere wakkati munde diyan sali to bugo rafo naati de leydi de rafo naati de leydi de wakkati mudum laamido Akab o fuddi o daita annabi Eliya den o yahi o yito annabi Eliya o wi'imo an acci tora naati de leydi annabi Eliya tontimo min ban acci tora naati de leydi amma an e himbe ma e annabo ma fewobe nu de wakkati majjum o bati o wi'i yahu daita ga'i didi gori gan an gori gan mada de wakkati mum de be daiti ga'i be yayi be fotto fa do wanne de be fotti de wanne don o bati o wi'i de accoton tokkugo laabi didi to on tokka Allah taguɗo dow e ley tokkemo to bo on tokkawa Allah mo taguɗo e juuɗe tokkemo de wakkati majjum miilogo waranimo o wi joni ko moy o hisan gaari makko mo Allah mun jippini yite nge nyaami gaari makko fu kanko laati Allah gongaajo den o wi no onon buri duɗugo aite ele Allah modo den be daiti ledde e kaaje e hisi gaari mabbe e fuddi elugo diga subaka faana nge nyawli Allah mabbe ton taaki den annabi Eliya o batti be o wi beide ele Allah mum dum wadoto Allah mbodo o daaniwa nabo o yahu a genni Allah mabbe ton taaki de annabi Eliya o wi amido Akab kanko e himbe makko e annabo e makko fe o fube battomo de wakkati majjo daiti ka e sappo e didi e ledde den o daiti diyan de yogide nay faade de tati den o wasi nokkure no o frivitini o hisi gaari makko o yowi dodo den o fuddi e lugo Allah makko o wi Allah accu daribe do fu be famano a woni Allah gongaajo alli loy ambo to ma do o henyay duare Allah jippini yite nge nyaami nokkure ne den daribe don fu be bati be bi'i Allah Eliya laati Allah gongaajo kanko haani tokkego don filla andari ka yobode hala Allah.